www.lettucemusic.net.
Mwana uyo abusebwera ameneyo mumusunge bwino lilime lake ndilofebwerako ameneyo mumutenge bwino agatoba
mulole niyagone
agatodwa
mbateni matia
nefumu mwana meneyo adzala mulila inu osamutora kati mwaiye muli nyimbo porutsa pakati pa zipinjo mwanayo adzaimba inu ameneyo adzaimba nyimbo za chimwemwe pa misomzi ya zolimbitsa mitima ya pambe wampanga veso yonyamula utenga wabwino msamulegelele muleleni leleni muleleni leleni mundilelele manayo kotakula nditatsetseleka muleleni leleni osamuyang'anila pansi kambaga kuchepa kwa pasi. He's got big shoes to fill,
big shoes to fill.
Agala kwitsa mdzudzuleni mwachikondi agala kwitsa osamuma na chikoti adziwe moyo ndi choncho kuti ntchito zibala zipatso. So he better wake up, keep his eyes on his maker. Nothing will come easily, remind him to pray for his favor. Don't you look no favor. Dina kugondagale usajire kubemba anaberega gale bambo wago amlengalenga wacholinga vukulenga yemwe wakupanga veso yonyamula utenga wabwino msamulegelele muleleni leleni muleleni leleni kotakula nditatsetseleka muleleni leleni mundilelele mwanayo adzachika nditayiwalikwa.
Music from www.lettucemusic.net.